sawirkii 20 iyoonahay 7 kitaabka eebaweyka sheegay lankii iisa jecel dowshayna raaco nolol cusub yaa hele walihun oo usamaayi jirina eebahey yaa koreebe beddelshay walfaylan yaa sameeye ummaddii eebahey doogun si faylan indhegaysadayaan dembigii hore oo ununsamaayi jirnay eebahey yaana ko saamehe welii been sheegni welii hadni welii dilni dhammaantiyoy nalka saamahay ama madiisanam unun aabudno ama madii dunida korshay ki jees jeesno sidaas isna ma faylanno laakiin madii iisa jeclaana dowgiisan raacno ummad cusub yaano godaane wal cusubna sameeyaane unun eebbe jecelne weliinika amrina sameeyaane ummaddii eebba jecelne si faylan yaan in kaalmeeyaane ummadda kale oo eebbahey kaalmeeyaane wal kasta oo hun isku dhaafaane dadkii mar hore iska dardaarmi jiri jidka dembiga ki dareeri jiri rabbiga ayaa jidkiis ki dareeriyaaw sheeddaan inin diidno yaana la koofadee ruux eebba yaanin kil jire sidaas daraaddiyey waynika faylante inin usi jidkiis si faylan anka dareerno.